Al-Habib
Shere di Shere
Ya Baba Kaila
Ya Baba Kaila
Now Michezo ya bata kuku haiwezi eh Tuliwaambia
Ajo banjo
okay.
Nisigilize kidogo Japo maneno sote Tuchunge tusipoteze malengo Mama, sigazuka songo mbingo Nisha zoea nanasi, nanasi, nanasi mama Tamu bila ukakasi, ukakasi ndo unanichanganya Jua ugali wake daga Unaenda na usijwe nipiga tini mama Nikashika tama, natalia sana Nisa kupata kicha, oh la la Sina usiwaze magali bajaji sina Wala kiki sina Ndo kwanza mwenza kona saka jina Jua pesa sina usiwaze magali bajaji sina Wala kiki sina Ndo kwanza mwenza kona saka jina Aga Usijedanga basi mama Utaizurumu nasi mama Nisha zoea nanasi 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 mama Tamu bila ukakasi Ukakasi ndo unanichanganya Shigatama Natalia sana Vika kupata kicha Oh la la Oh la 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 la
okay.
Maxi wale Tuwaonyeshe makeke Kwa ilala temeke Umazaki manzese
Cheza jiangalie jiangalie mama cheza jiangalie
kaka
jiangalie kaka cheza jiangalie jiangalie